Isithombe seshumi nesishiyagalolunye. UNehemiya phambi kwenkosi enkulu. Nehemiya 1:1-2:7. UNehemiya wahlala eBhabhiloni emva kwesikhathi sikaDaniel. NoNehemiya wayeyiJuda futhi ekholelwa kuNkulunkulu. UNehemiya wayeyinceku yenkosi enkulu. Ngelinye ilanga wayehambisele inkosi iwayini. Inkosi yathi kuye, wabukeka udangele nje yini. UNehemiya wayephatheke kabi ngoba iJerusalema, idolobha lamadlozi akhe, lalisebubini. Kanti namaJuda ayehlala khona, ayesenkingeni enkulu. UNehemiya wayeseyitshela inkosi ngeJerusalema, kanye nabantu bakhe, amaJuda. Inkosi yathi, ikhona into ofuna ukuyicela kimina na? Ngokuthula uNehemiya wakhuleka kuNkulunkulu wayesethi enkosini, uma uthanda wena, ngithumele ezweni lawobaba. Ngingakwazi ukulivusa noma ukulakha kabusha. UNkulunkulu waphendula umkhuleko kaNehemiya. Inkosi yayisivuma isicelo sikaNehemiya. UNkulunkulu ubusa phezu kwabo bonke ababusi nabaholi balomhlaba. Futhi uma abantu bakaNkulunkulu bekhuleka kuye, benza izinto ezimjabulisayo, ngaleyo ndlela uNkulunkulu uyobenzela abakucelayo ngendlela yakhe.